Wow, that's really sweet, Chris.
Why you?
Wewe ni nani? Na unaniuliza nini? Nani? Na unaniuliza ni hizi ni gani? Unataka atichwani gani? Unataka atichwani? Ring ring ring, phone in a call. Who that be? I hope Dido. Kama haini jengi basi don't pick up. Don't pick up, I don't fuck with that low libido. Niko best na vaitezi me nice be nicely. Aste aste nikimeza mafore. Monday to Thursday manze sipatikane. Ikifika Friday lazima nitoke. Biggie bam bam biggie, mazaza na mazigi. Ogopa madem, wana beba kibiriti. Hawagopi masanse, wana waonyesha tiri. Zalafu badai, anakupati kwa kiti. Pa pa pa, tunachapanisha biz. Guy fa fa, weni falata kufix. Anataka kuni kiss, oh please, cheza chini pana leta waganis. Wewe ni nani? Na unaniuliza nini? Nani? Na unaniuliza ni hizi ni gani? Unataka atichwani gani? Unataka atichwani? Biggie bam bam biggie, mazaza na mazigi. Ogopa madem, wana beba kibiriti. Hawagopi masanse, wana waonyesha tiri. Zalafu badai, anapote kwa kiti. Don't give a damn, mini Gen Z. Pull up to the scene, suna joni kuma sensi. Mi apana jali zile vito zini jengi. Ati weni nani unasema unipendi, my G. That's a lie, mbona mbona unadanganya. Cheki 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 zile tunafanya. Sisi penda sana kuzinyanya. Sisi penda sana kuwakanya. Cheza na moto lakini sikaribie. Napenda nati na mimi sikaribian. Venye nimecheza zangu ziko verifian. Cheki venye nina pull up to the scene like off the door. Don't write shit, niko off the book. Venye mina sing, niko off the hook. Niki pull up to the scene, wanna penda the look. Wewe ni nani? Na unaniuliza nini? Nani? Na unaniuliza ni hizi ni gani? Unataka atichwani gani? Unataka atichwani? Biggie bam bam biggie, mazaza na mazigi. Ogopa madem, wana beba kibiriti. Hawagopi masanse, wana waonyesha tiri. Zalafu badai, anakupatia kwa kiti.